Got that damn music promotion.
Yeah. True story, love boy.
Kubera job, sikusua. Reske.
Chikondi cha mene unipasa mami. Nichonzuna. Chikondi cha mene unipasa baby. Nichonzuna. I'll never leave you, baby. You are my baby, I'll never leave you, baby.
Yes,
you are my baby.
Kaoneni, kamukazi kuwama. Kachita munga tikana kwa kumamba. Ene yeva sini na malonda wa ninakoleta na kwa mama. Dawa, mumba nikondera ole nilipe ndarama. Let's go, nimufana waparwangwa. Ambili ama gamba shikota shifitira kungana. Aro baby, mechiteko anda. Dawa pari iwe ningapo mungara komanda. Ine sose zirigu ino, ninareka na kudara ina kugwana na kairo. Nati aro mami, nati mvera kaka nyimbo.
Chikondi cha mene unipasa mami, nichonzuna. Chikondi cha mene unipasa baby, nichonzuna. I'll never leave you, baby. You are my baby, I'll never leave you, baby. You are my baby. Kondi umani pasa baby ni chonzuna. Nani konda so choro nilipe chuma. Ukansi anza karida, kosi kumaziva, mwoni sungira. Sininga nami, nina kubiriva. Aba peta fika ni wangono wakwa nisa. Ziko mumbuye kusakira kwa sira. Kazi nezo funa, lelo na mupeza.
Kondi cha mene unipasa mami. Nichonzuna. Chikondi cha mene unipasa baby. Nichonzuna. I'll never leave you, baby. You are my baby. I'll never leave you, baby. You are my baby. Nichonzuna. Chikondi cha mene unipasa baby. Nichonzuna. I'll never leave you, baby. You are my baby, I'll never leave you, baby. You are my baby.
Can see
that the music promotions.
Small star, Liu Moze, Barufunsa, Sky J Zambia, Doni Nasparo, Topa Idura.
Bisa wambia Master Kelly Bunny Big Boy. Shota. Super ya mozi ya dimwezi ya man.
It's romantic sounds. This is Mukit. I like it. Wow.